performance is a music, baby.
Big things are going, mommy low. Buddha boss, bad man, me and pound this love, mommy low.
Surprise.
Smile for me, baby. Maza Mungu kaku bless you. Baby face you. Umeni toa stress you, eh. Ende kwa mdala na mosi, tupite moshi, tukatoe mikosi we. Na ise nimetimiza ndoto, kukupata bavu wa kushoto. Fuga baridi we nipe joto, chumbani tukitafuta watoto.
Na ise kama naota moyo wangu naogopa Na ise kama unaogopa Mama sijo kaondoka Nikipeleke ngare nayo Mama ya kejanjaro Nikipeleke ngare nayo Tukapande Kilimanjaro
Usisikize mboyoyo za wa maboya Wanaosema na mtamani uoya Na mada kesi na omba ni kuite loya Unitete nisiende kula soya
Yo belagan, kuma number one Unalipaga baga mambo ya uwan Haribu kitan, shanunu wagan Tuchane shuka kama namba mashamban
Wengine wana die nyuma umezilila Mejite Samsoni nao jite Delila Jite Samsoni why unahasira Achana na majis nendo vae madera
Yo belagan, kuma number one Unalipaga baga mambo ya uwan Haribu kitan, shanunu wagan Tuchane shuka kama namba mashamban
Nikipeleke ngare naro Kwa mama ya kejanjaro Nikipeleke ngare naro Tukapane Kilimanjaro
Yeah, bad man is a de love, yo.
Music, baby.